When I keep off on a corner, when I keep off on a corner, mina tamani niwe nawe, mina tamani niwe nawe. Nikikupata tapona, nikikupata tapona. Nyoneshe njia nikufuate we, nyoneshe njia nikufuate we. Bingapi nifanya bila we, habibambe. Najua nitaweza, najua nitaweza. Mina choka kwanga kana ro. Apa paka ningie kwako, ni kwako. Tapo mona yako mulango, mulango he. Nini nataka kwako, ni kwako. Nipe yako nimero, nimero. Mapendo yako tauza he, mapendo yako tauza he. Come on and hit ha ha. Hey, hey, hey. Kyoto taloma takupa he, hey. Kyoto taloma takupa he, hey. Barricon, ha ha. Unne bapa bile bena yo he.
Unne bapa bile bena yo he.
Juya goro ina pika he. Uchiga tale da fanya he. Yangu mizi kita kufa he. Bantu ya goba na pena he. Shifane kitu bila we. Shifane kitu bila we.
Shifane kitu bila we.
Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we. Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we. Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we. Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we.
Niko dayara kufuata koto taenda.
Kote utawenda
Kufanya gile kyote we utasema.
Utasema
Banga you so sexy,
sexy.
When I go you too busy,
busy.
Only with a chew in a easy. And if you love me I can believe it. Banga you so sexy. When I go you too busy. Only with a chew in a easy. For you I go be luminary. Niko dayara kufuata koto taenda.
Kote utaenda
Nafunika jicho na ono na nita. Kamu na nita Kyoto taloma takupa we. Barikona Uli wababile vyote vena vyo.
Uli wababile vyote vena vyo.
For you I go die, yeah.
I go die, yeah.
For you I go fly, yeah.
She fell again to be that way.
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 Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we. Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we. Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we. Nechikia, nechikia. Shitaweza kitu bila we.
XFL, the new generation. Mozzarella.